shesh umutwe yeah yeah uwa muna ba yakute shesh umutwe yeah yeah yeah
Shumutwe, did you know that? Uyu neshumutwe, simpati chupa ngori manuke, ubu mama gara, ibyo kurya nibimirika, ubu neshumutwe. Abandi siko bakunda, nange byo sibyo nkunda, ubu nesha gahunda.
Yeah.
Wajya no kurya
yeah.
Bikakunanira.